studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
watto holitindi wi dum won dum jabbiri ke men do seeda dum won jena yamde jabbiri ki do silimaaji sappo jo acca ha holitindi dum ko yata minitaaji tati kay ngabbi do watto on sembe kabaruji di anni sappo jo lewru mars ndu won nyaloma keejena do hono yimbe le nyaamobe li aduna rundu watto jono le leedi malindi dum yahata ko e nyaamete be cogguji muudo an be do to kuli koroto kambe golloobe le fedde neddo diti ikomande watto jono be bitti alaaji moodi be joggi yimbe le anniyaaji lobbi en den tar gonde faaba debbe de o do nokku jimoo inde andite mo noddirta Salif Keita le leedi meedin dum hani wadde concert makko le noga e jeddi lewru mars ndu le nokku mo noddirta Ilde Jatala nokku noddirta kala bankoro le majjo wi fo yembina juubi chapantati demokrasi le leedi meedin di di wonno sembe kabaruji dum joggi non do betande di bismillah modon e heraade Umar way galo joodi do microji di do kanko no dirtedo Mamadou Watara won to boggi jamde to sappo e joll lewru mars won nyaloma keedenaado yimbe le nawtortobe nyamduuji le aduna rundu fu le on do wattu fu le leedi meedi di cioggu kudde de ana jahata ana ngabba le nokko tawede wiide laamu o wiino bami anniyaaji yaafaade yogga usuruuji kany e lampaaji le nokko fu dum wada so cioggu kudde de jippi non fedde humnine kabar yimbe le nyaamobe kay kollitiri wiide Ousmane Ali Bouli
di cioggoji ana gonde beedaade ko yaata lebbi didi joodi edum wadani ngureji buddi nyaamede sanne hono buru nebam sukkor fayotade tew fewde e kabaru mudum kanan ko be leedi meden di puddi wadde imma daraji yalla julabe an buyta cogguji di leedi golleji di be gatta an hen yopugol lampoji e buytugol usuruji ngureji yogaji wi julabe de dabere kanan ko be leedi meden di an way buytude tidallaji di le badde garoje kabe kolitiwi de sabe nyaw coronavirus cogguji ngureji yogaji be dege le lum adnaru ndu to bamako do jamarande suuda sukulla mudum fewde e kabaru mun e wi himbe gallurande hewbe tidallaji di ana mbay beedade le lewru korka ngaroru ndu sini cogguji di ngarta hinu goruno arande wattu gonden joni o le lumoji kewde le ngallurande coggu kilo tew ana sotte hakkunde temmedidi di he chapande jetti e temmede jeegon sefa burure ana sotte hakkunde chapande jeegon yaade chapande jetti nebam litre ana sotte fandi fu temmede didi
holitindi wi dum won ko nayiri bangal fa handen nyaamobe wombe le leedi meden di de do fedde kay wi wala fu ko taykiti do hen nyaloma hande hono ko buyti le cogguji di nobe kolitiri o wede do etaade fu mbi be ngadan imadraaji di le nokko kedden kanko noddirta Mariam Kone kanko woni president fedde noddirta mouvement contre la vie ser do won le leedi meden di ko sifi do hen do faccitango Ali Cissé
min taykaki jippagol coggu o so wona aadiji di gouvernement leydini ɓami caggal jiidal ngal waɗi alal baara ɓettiinde miɗen gondi domde ngam mi jottako so min fof wondira juuɗe amin min jokka e imma daraji ɗi faa no mi keɓoyi komi tawtita ko fuu min kollanɓe ko wondi waɗede ko wona ko weli min min gaɗi maajere arande e rewɓe kalabankoro keeñi miɗen gondino e jamarde nde luumo sirakoro miɗen gaɗa noddango fewde e rewɓe gomɓele ɗiɗo deeɗe fuu jokka imma daraji ɗi ɓe gondi waɗde ɗi miɗen gaɗa noddango fewde laamun koɓɓe mi oɗo golle woɗani min jaltan min gaɗa maajere min duho yella kabaru o ana wayto miɗen miili ka ɗum waran waytade ko ɓooyata min gaɗa imma daraji le commune ngaji jeegon district bamako ɗi fuu
ɗiɗo kabaruji foɗo mba hebdude do beema amen ande ɗe ɗum page facebook kaña compte twitter studio tamani kanko Amadou Ayel Sanogoɓe o hefidaɓe sériya mabɓe on han taccede ñalawma hande o le leedi meɗen ɗi ɗum won sappo e joyi lewru mars ndu yimɓele woɓɓe kaseɓɓe o hayfida wiide kamɓe mbaɗi ɗum won bere rouge noga e gooso gatta le luggere wootere holitinde wiide e jaran fa nokku noddirte ɗo kuli koro kamɓe golloɓe le usine moɓe noddirta ikoma o wattu jono ɓe mbittiɗ alaji mawɗi ɓe jogui le oɗo nokku ili hitan 2010 fa hande ɓe tottaka haqqiji mabɓe le majjon ɓe mbi ɗiɗo tiɗalaji yimɓele joyen anniyaji lobbi tan kañen gonde faba deɓe le nokkule ɗe fa keɓen famtare keɗen Ousmane Ali Bouli Ali Cissé
o gorko mawɗo mbaro duuɓi capanɗe jeego Ibrahim Diarra masiŋaji moƴƴinoji neɓan dorbanno wattude usine o uddanno o babiraɗo ɓiɓɓe taton holliti wiide golli le ikkoma duuɓi sappo e jeenayyi holliti metti makko no yoppaɓe usine o gori hannden Ibrahim Diarra ko yeloto fuu ɓe totte hakkeji maɓɓe
miɗen gaɗa komin mbawi famin nguura le mballigu saraɓe amin mballigu kiɗiraɓe amin hannde honoraɓe amin fa heewi fuu yawti yimɓe galleji mumen saaki sukaɓe mumen wutti yaade école saabi ikkoma wonno wuddu Kudu Kulikoro ila Odari region Kulikoro latige region Maido
o mo min landondiri sedde ki wide himbe jombe anniaji lobbi pabe ke joppabe golle usine o go seda fudu woni ha kilometre ki do commune Kulikoro ili jara e wi mako uddugol ikoma buyti ke balsan region o
a travers
en balli buuji di mi kebata iude lamu leji ni goldibe amen be saatu saatu fumbe de balla be do yimbe jeggitaabe kollonoma ikoma non mi mbawire hebande dum jogolal won imadaraji di min gadi fere lamu leji ni gouvernement leji ni yalla mi dewa hono mi mbawi wadde fa be do kollobe ana heba totede hakkinaaji mum
mi tintinde wiide dewral wadde hakkunde INTM Union Nationale de Travail du Mali e gouvernement o fa yoppabe ikoma totte hakkeji mum ben jobbe ko kaani yobede kay be ndomi fa joni hokkede dun
kambe dum woni yottinobe kabaruji robe le wombe leleedi meden di be mbiibe gonte wadde imadaraji fodo nyaw coronavirus dum woni sisil mo be tubi wakande be ngadno botu mabbe no ko noddirte dum maison de la presse fa kebe fam tarfande kedden Ousmane Niali Boule Ali Cissé
min baba wiide min jibbe habude nyaw coronavirus o tagal rewbe dum woni halaji yimbel gonnobe o do nyaloma tottaado rewbe jottinobe kabaruji
j'attends
mi do miri o nyaloma yide ko welataka le joda halaji fa gulidi bambe dane ko pami anda hono chakirto ko way wadde torraji hono be famminirta himbe ko be lekkire duuji kabaruji lobbi nantino kabaruji janginaado fa fami kanyu duddarano to famminnde rewbe wobbe sabi nyaloma kejjanaade rewbe halamu halete mine rewbe nantinobe kabaruji nyaw coronavirus wadi torraji sanne do golleji amen
banjugo dante horejo maison de la presse le hala mudu ananarda be beeda tinnar mabbi min gadan ko min bayi fu fami paabo rewbe juttinobe kabaruji le habo ko be gondi wadde ko
après cette conférence
tagal jonde kaltidangal be de mile rewbe faminama ko heewi fu buri rewbe nantinobe kabaruji yalla na matina himbe kumpa kabaruji mi darta rewbe nantinobe kabaruji jukkina hollitinde himbe min gadan e bod amen fu fa baade be bangal kaake gollede bangal hokkude be hakkilaji bi ko way nafude be do imadaraji mabbe
plaidoyer pour elle
ministre kumani do hirware rewbe sukabe galleji ana narda rewbe yuttinobe kabaruji di nangondira sabe lewi mako le nangondirgol tan be mbawata fewde nyaw covid 19 o
sappo ina lewru mars ndube bi himbele be nyaw coronavirus o yey mudo himbele chapande jiyon e go o santanabe himbele nogoyom wala fu keddi le hen nyaloma kenyanobe kollitiwide hebe nyaw o leledi meden di himbele udinaaji jottom e temede jenno me sappo taton santanabe yo yimbele udinaaji jeegom e temet jeegom e taton heddibe lembe yimbele temet taton e chapande jeegom fa keben kabaruji no coronavirus ri kedden Ousmane Niali Boule
Sijo tamani
Mali hebi botoro mu arande ru safare nyaw coronavirus le balla jabbede dum sakita modo bamako do yodum buto indiam pese ujinaji temetati e chapande jeena e jeegon wattu gon en joni do andaka ndi pesgur ngul fuddata fu e tawede nafa dam diam pese hali haldi ara heewi do mudun hakkunde himbe mali yogabe ka ministere humininde cellande holi tiwide himbe baltina hakkilaji mu ben anne ko kalifa goita hebene do faccitan Umar Way Gallo
haludi mawdi sijo tamani yontere jabbe nonde yowiki do majjun ko lamido fedde no dirta amarkrende wadi do hen landul mamadi jula drame wila mon hani bamdi do hen dati teltinidi yalla fesu gongolana wada
généralement ko buri sawde fandaji ido vaccin di hontantaga hore kamar mudun jati minen landa ko amen ido nafaka ido vaccin sabi nyande fuf ko barudi kesi do nyawo e fudare mudun sifa goto wodi non hande yu fasifaji tati
jottino kabaruji suudu ministre humnido kabaru cella leledi meden di marka ceddaw wi dati di fur jaltina amadou hen
ga en kay sifaji resugol no dido pikiriji di latto sababu waxe ngay di hedro nafukaji mudu kulti non tan mi gana fe hulwe su bongal halkugol dido waxe ngaji di batte resugol den no dedo gambre kay ibniki
le ked leddi hakilaji jamande ana fecci bamako fa jottida yoro so kanye Kulikoro
min andani jati le felti dun pikede e nanalle andin mi wiide leddi mo ndi hebi vaccin ngaji no covid 19 mi jagi fu du kabar mudu denno mi hasindi ne fa hande kabaruji hantidi wurande kambe donke en kabar mudu
yoga pelle societe civile dem bi la mona han yelti do hen dati hokka jamarde hakkilaji lobbi no fesugol fa nyaw coronavirus o sakke hani wadirde
ngaren kedde na joni landol kedde to en goto professeur Yakuba Touloba notongol kanko wonno horejo nokkudi debbo nyaw coronavirus awrate hopital Pointier
Allô professeur.
Sama kalisi bi na wa la tare sababu ra wondral nyaw.
Ti impact.
Soni hulta ma papi na ra ba nyaw on denno kalisi bi dun ra ban siki wala. Ka biyeji ibo jile machine ngadi kai ngala fi chadele. Yama go biyeji di ngoni hakunde juri yimbe le li lumo je kunani mun en. Dun ka wara tan nyaw covid 19 fo. Fa nyawu ji gudi ndawa hebe da bangal mudu.
To kadu en e acti covid handen njoke tabade wajuji docteur en. Fa den do e nyaw coronavirus o on e sekirabe mon fu.
Sijo tamani
kanko salif keita hun lita mo wiyed leno ga e lewru mars waro ndo yo wadan concert makko leno kuno de tete il jatalanto kala ban koroto dido kabaru joki dun kenyen wakanda mo yidno yimbe ne jottino be kabaru jo wombe le leedi meden de o wi fo yambina hon dubi chapantade ko demokrasi bangi le leedi meden di kedda mo ko mo sifirdo hen do faccitango ali sisi.
Mon concert du 27
concert en Oyo Fati Nyaloma Noga Jegon Leur Mars ndu jabironi kasendu fa yewtinde yimbe e waludebe yegitinde tiddalaji bilide nyaw ko video min fumide andi wakati mon godi hande o anatiidi sanne dun sabi so milmi wide Nyaloma hande o wajibi min gada concert ngaji dimi noddata njimobe wara yewtina yimbe le ngurdam hodun sabi Salif Keita Ami Koita Kadare Aisha sabi ebe Lady Malifu ana wawi yede ngondirgo leedi mali kidal fayeto ni wuddu baler leedi miden jidi homo futawe hen sabi homo fudum wodani dido bal mudum dum woni denagu kallo hono dido fijoji fu halan wajibi hala denagu sabi ana tidi landinde hono dido fijoji so denagu wala so Allah muyi dum wada en denagu
la securite c'est Allah.
Gawobe koliti wiide dum woni yewtere mawnde wonnonde wadde tonde dum timmili aljumaar yabbinonde nokkuno detto de stade Kasse Keita le majjum be bi ngalure gawnde banti kuppo hokkama ton million goto jikki tumbutu hewbe ton ujunaje temdre chapande jeegom jukki mottebe ton ujunaje chapande jetti fi basket be be bi fedde deten isfas de kanyu bami kuppo hokka million goto bamako jukki hokka mi dum woni ujunaje temdre chapande jeegom dum be koliti wiide sigaso jukki hokka ujunaje chapande jetti kanyundu wakane yambande timmanonde be kolitiri sukabe jokolbe to gawoto be memindiri jarse batti iblisaji
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sekram djelo ne les raisons ngaji meden to en puddiran do gawodo be bi kabotodo goto fedde no dete ganda isonde kanyu yabbe bombore li nokku no dete da kaji dum ringalure gawde ko yata kilo ngaji sampo o hettiki le hendo jona jono ne arande hono bi do bonandaji ngale fewti e mabbe le odo nokku da korte mabbe ya wakati fu e kippe to garanti mi re faa an so ngodo be kolitide rezo ngodo to wattu jono tidalaji mawdi be joggi fese dara faa be nelta kalisi mabbe ko nayiri bangal orange mo ne be kebata tagal mudum mi titi ni de rezo ngaji goddi kase ngodi le commune o commune ko no dirtedo dum won ngodo le cercle o non biire tan yalle commune ko no dirtedo bura watta buna kanya ettini hamma fu be bi orange rezo mudum ngodo to o kay yibel joni kabota kanya polli do la sekrab do kanten beta hande do kabaruji meden di min joti on sane hedade hejo jamme faa fadde e fe no kono andiro no do e ser yewtere meden de anu wuti wassalam
sido tamani